Ekitongole eky'ekibiina ky'amanga magatte ekivunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu United Nations Development Program nga kiri wamu n'obwakabaka bwa Buganda kitandise kaweefube ow'okukunga abavubuka mu ggwanga okusimba emiti gyennansangwa egisukka mu bukadde obubiri okutaasa obutonde bw'ensi. Bwabadde aggulawo omusomo gw'abavubuka ogutegekeddwa wano ku Bulange e Mmengo n'ekigendererwa eky'okubasomesa obukulu bw'okusimba emiti mu kukuuma obutonde bw'ensi. Akulira ekitongole kino mu Uganda Nwane Ovwede abagambye nti kikulu nnyo abavubuka okwenyigira mu nteekateeka ez'okukuuma obutonde bw'ensi.
The Kabaka's leadership sets a standard for the rest of the country and reinforces its truth. We deeply respect in UNDP, which is that culture and conservation are inseparable. This campaign aims to mobilize over 10,000 young Ugandans to restore degraded landscapes, enhanced biodiversity, and build climate resilience.
Omyoka akatekera soka owekitiibwa Professor Twaha Kigongo Kawase mubaka bwatise omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda owekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule asabye abavubuka okutandikawo emirimu egyetasaanyawo obutonde bw'ensi.
Ebiki ebito egikikumiza ekibira bye mufunye wano bibitwala eyo mujja kuba mukikozi kikulu nnyo okukuuma ensi yaffe nga ya kiragala, kumya emikka, kumya ennyanja ze tulina, kumya amazzi gonna ge tulina. N'eki tukumye tutya ensi yaffe ng'ekyali kiragala okwongera okufuna enkuba erimise ebimera byaffe eby'emmere ate naffe okubeera nga tubeera abalamu.
Minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku bulungi bw'ensi, obutonde bw'ensi, amazzi oyitibwa Hajjat Malia Mayanja Nkalubo Nasejje akinogaanyiza nti ekitundu kya Buganda kikoseddwa nnyo olw'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde.
Mulaba enkuba tetonnya bulungi, tulaba ng'otunula bwelu olaba waliyo olufu, naye olufu olwo lujjuddemu ebikyafu. Tulaba entobazi bazimazeewo, ebibira babimazeewo, ennyanja yaffe Nalubaale bw'ogenda eri ku myalo olaba buveera, olaba budomola. Netulaba nga abavubuka mwe bantu abatuufu abatukolera omulimu guno.